no hikayo below brighty the lighty. Tituriwa kufunka zakayo, tituri kushamsiri za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Tituriwa kufunka zakayo, tituri kushamsiri za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Chukwine hae chikuzulo ya ilo. Chiyari okuteke mtere ningengalo. Tiola lotare kankobu holo. Echi hula nja weni ntero akalo. Aho ni mirumu kino paka haka shonda bulo. Ebi not everybody wants in a wailo. Where? Ogo na mbabiro. Nikukio mcharo noruga mna malo. I'm not pretty but I'm so anxious. In the serious. Nja walu wambansi. Tebe kanakusho mese social studies. In the rap science. Tumuviga boho kana sentence. Ezo nembera zensi. Ezo shongo zebru muko monsensi. Below bright. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Yes, yeah, go no hapana. Jabasi kayo njena ho amina. Abatu bakuru hamwe nabana. Kweli ndo kukaya nana no kurana. Tahurori ya kumzati vanshuna. Purichiza manya kuharima muhoho. Nira kabra kabitaru mna kahoho. Biro shango chire. Ninyendi ho akusiba makanda. Ninde mera ho. Abantu tinkwenda mwevu zepe pala. Hiye chile nikabisho mevyo kubera hihi. Kaguma nimbare tera tuwa hiti. Nobu wakigura matoka chinga misho. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. No 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 need of size. Kastobu tukumele mkorwazi. Omuguri honke njote busy. Lohanga godi tinka kucheka hasaidi. Niwe mahanda niwe rujendo. Sometimes I do call you my commander Dorutindo. No undi guwa no muhendo. Mamuga kubwa wenye undi chire. Mwale kumpere sama ningu njizemba chemule. Leko mzaila huricha za uya zaile. Chichiri wa jirotiche. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio. Tituri wa kufunka zakayo. Tituri kushamsili za buyayo. Rap no more, wala it's real. Tujujo mabasi no studio.